I'm gonna give out my number for the more information. You never know, ask me bro. Never pass in a bar, see no corner Maradona. Mama wanna be down when I'm going to go. 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 Mwego ni rohe ga uja nasa. Nishika mwonde yoni na yo imala. Kisha ungeze zulu na madaraka. Never yet the book but it's cover. Minatuza kwa mala uno kumbaga vidaka. Nipashika mwon bado natafuta sidangwe kupata. Nipashika mwon siku nikizipata na mbandari ya bata. Nipashika mwon na msumira mamas na tem na madada. Nipashika mwon nasaka noti bro. Nitayari kumboza kafara. Kukota mutu pangu siga sara. Ni makubaliano tuga mushahara. Mama kiridhika mino pangu sawa. Jasiri masana nzateseka sana. Brother wose nlete ufala. Unaziringa etu unazigamba sababu kwenye uzitele ndiyo mana. Kwenye pesa kahana chobeste. Na kudai takala ni gana. Nona kira tabila election. Meya unagrow bila irrigation. I never do things in order to make you happy. Nadima kuzipata bila kongera wasafi. Mulungu wa kuziluka lola makaratasi. Na mini siku mwanga maboga na kala safi.
Mwale wanapapana tena nangangana to make things change in my life. Tano makutuka kaza mbukuloka mino bada nanga mbambanya. Are we gonna make it one day? Na mini tabaza mtate.
Subira kuvuta heri na ngangane kianguka na inuka. Kujanga kumuvuka muho na muhuka na mamba bro. Hebu chunga. Everything that I do toka tuchoka migu. I swear one day my dream come true Mundani shoma namba kilithi kaunti. Na meninda kala momanga wa madingi. Shika mo mundani la musa. Marahaba ninda azigizia. Home diko nona namba mdani kisa. Here mazi munda digirika. Kalibu wa kiswahili leso ninda afundisha. Munda koma kudarao akiza. Forgot to up ninda azazidisha. Leve kanuru ya nipenye giza. Jasiri masana nza teseka sana. Brother wose nete ufala. Unaziringa etu unazigamba sababu kwenu zitele ndiyo mana. Wenye pesa kahana chobeste. Na kudai takala ni gana. Nona kira tabila ya election. Meya unagro bila ya irrigation. I never do things in order to make you happy. Nadima kuzipata bila kongera wasafi. Mulungu wa kuzuluka lola makaratasi. Na mini siku mwanga maboga na kala safi.
Bado napambana tena nangangana to make things change in my life. Kano makutuka badangu kuloka mino bado nangangana. Are we gonna make it one day? Na mini tabada mkase. Bado napambana tena nangangana to make things change in my life. Kano makutuka badangu kuloka mino bado nangangana.